munaasabadu waa ay tii tolka daafray xarum la ka barado doona qaybo shal duwan ee farsamooyinka galanta waaniye weelad doonta degmada xudur ee xarunta gobolka Bakool waliba ku qayb galay maamulka degmada odayaalka dhaqanka bilaan dhalinyaro iyo marti sharaf kala xarunta yaa waliba la ka barado doona waliba ku faa'iideysada doonana qaybo shal duwan ee degmada xudur waana jeel inyo baradan xirfadooyinka galanta si markaas ay tii horumariyay nololeyo ankorin waliba daafurka xarunta ku hadlay madaxa dabagalka mashruucida ee suhada soo nafaafay ku biyo xaruntuna u jeedka lagu leeyay
waliba maanta maarne in suurta galay intii una maarne fadana in niska koone u jeedidan ay tahay intii laga wada daafurka xarunta maarne Hodur Vocational Training Center xarunta farsamada dadka la baro ee degmada Hodur oo taas oo taabagaliyaysan aragne qowdada ee maarne hay'adda suuad oo aan muddooyinka sanad la dhaafayba mashruuca maarne bisbilling ee degmada Kuwait hatana ku qayb sameeyay ta ku qayb qaadashay intii sameeyay maarne bisbillinkaas saatar rajaynana ay maaragne in mashruuc badan qorshiga tii mashruuc badan ee deegaanka ku fuliid yamaan tawli in suur galay in qabta maaragne programkan oo la ka tala galay maarne in lagu faa'iido bulshada qaybaheeda shaldoon tusaale ahaan maarne dhalinyarada maarne bulshada qaybaha tawriyar waxyaabaha tusaale ahaan vocational training kan ka tala galay inaa tala qabada waliba oo hata face one ka sadan qof sadan gaas qof waliba baraana tusaale ahaan sidii aad xirfado childhood oo aqaabta beauty salon ka qurxinta dumarka ee beautification ka oo course ah iyo ma aragnaa course kale oo electrician ah dad la sii doonana dadka maanta baradaan farsamooyinka iyo baradaan wadii hore in shahaado lagu doonsiiyo shahaadadaas kadibna in la sameeyo ganacsi abuurid masuuliyo suuqa kalaan qofku business ka barado doon tan kale lama dooli waa tailoring in harqaan kala bara qofkuna dhaw equipment harqaankii wala iska shaqeysada la ilaare meel in ku kiraan qof kale daba galaw maana meel ilaa wala ku saari tusaalan saad laari
dhiniga kala hanu ku miday maamulka degmada xudur iyo martida ku qayb galay iyo ku hadalay in muhiim ay tahay in bulshada degmada ay helaan xarunto
yitibil waxa soo oran in ismaana ku faa'iideystaan mashruucu shaqo abuurka ah ku minna qatan sala socotan in tirada inta ku badanay laakiin ta section ki koowaad sadon qof in ku qayb galayaan oo ku nanay shaqo taasna iridan kama naqaan barnaamijka heeddo banaa in badan deegaanka koowaad mashruuc la yiraahdo manhaj peace building ama nabadeen barnaamijka deegaanka koowaad dina ganacsiga in badan ayaa ku soo biiri shaqo abuur badan vocational training oo maanaha bulshada la hasiyo isku jiraan hatana isina ma hadana qaybti of vocational training ka oo longer time ka tamaanaha inoo waqti shaqo gaadan ayaa suurta galay ay siiyeen madama la siin ku faray in siin ku faa'iideysto bashruu gaasay time kin ilaalada maalmo isin roogdan wala tiryaa muddo tali bilood leer madaha la ku yaab inoo waqti dheer nagad laakiin waa wala tiryaa maalmo hatana qiboy business ka jeetan sidii qibo oo maanaha bita saylankiyo taylor kiyona electricity sidii waxaaba meelada lanka baahanya mashruuc meelada lanka baahanya in maana bulshada ku faa'iideysano hatana bareysin bulshada tin geesidano shaqo abuur meel ku dhaxelan lagu falaayteen walaay geeb ku bilaawdon mashruuci nin daa furuni
hay'adda suhaad waliba aan kuma hadnaaganay sida fayl oo iyo han abaabuli daa furka ama immigration ka oo mashruucan oo muddana hadareeray oo la sugaa in isdaha furan ee aan kuma hadnaagaana sida faylayo aan abaabule isin fursada siinta oo san walka barada doonta dabcan wal waqti kasta la helay mas xarun markasta furanaytay oo lagu galan jibiyay mahayn hatta ku usubto hodor ku faa'iideysada qaybo shalduun dadka oo lanka tala galay in iyo baradan shargaame iyo dadka oo lanka tala galay qurxinta haweenka iyo han oo lanka tala galay korantada aniga baradan qaybasho iyo dhanba meel banaa oo fursad ah geenka lanka wala baradan ku shaqeysada koro
harumo la ka barado farsamooyinka galantay ay haano iyo fursado shal duwan ku hareeyaan bulshada gar ahaan dadka danyarta.